Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Talatare noga e jetti lero avril 2015 sappo yandu jabirima silimaji chapande nay e joyi sikirabe jotti nonno do kabaruji di hande yo Umar Waygalo on kompetite wiidi ille kenyan hono gallure menakande kande wali e juude gaccha do wono kanje gubbe noddi titode azawat debe koliti wiide gaccha yeddi sariyaji wiide fa hono kaborde le nelisa halletindi lamu mali o kanye ministre mabbe fube koliti wiide wakkati joni hono bonadaaji di gonde wadde le sa halletindi dum welayde fey tagal ko menaka warte juude gaccha ko hono yimbe le gombe tombe be jalti bete hande be koliti wiide be belti kisane be biido be kaja lamu mali o warta le nokko o ko yaawi do wono no kanje gube emenela de tiagal ko be kawa kenyen to menaka to holitan wede jibok du be njoppiti dum jibok yino woddiri gaaw ko yaata ikilo ngaji chapande nay no holitira wide wakande bi wat tonde bonandaji fi hunde be ngada e kawno yimbe le gombe tombe be koliti wiide be belti kisane ko emenela witti ha jamu ko wono no kambe yimbe le lojaabe gombe to tumbuttobe holitan wede kenye be ngadi to majere mabbe holitinde wiide tan wakkati jono jama o wattanabe hakkille tinno fodi sendabe kambe do wono yimbe le be nyakaybe sekirab di wono no kabaruji mo dimi jogini on do hande di bismillah modon e hebade o kabaru wakkati jono yotti min holitan wede dum wono kanje gube gode le sa halleedi meden di noddirtede sema de wiama be utti yite fewtude dum wono hono ngarbe fa balla do mali dobe dum wono yimbe be noddirta minisma be ka kambe du ko koliti wiide le hen ko be bi wana hono ben jati be anni wakkati jono ko be kaja tan yalla arme mali an yalta dum wono le gallure tumbutunde nobe kulitir wiide kanko do nono lamido waldi nations unido mali do holiti wiide wakkati jono hono basidi di ngodiri wadde e saha leedi di dum wembi mo sanne o wi wakkati jono be ngara jewtade hono de kulleji ngordi dum wono hono gaccha holita wede kenyen ka kambe bali to menaka to ka wakkati jono dum wono kanje gube noddi tirtode azawat de be kulliti wiide sa jewi gaccha be jeddi dum wono hono no sariya holitinde wiide tan fa kaborde lenne le saha leedi di Usman Diko
o golle wadi wattu mo gube azawade de andini jabanan kawral de jerengal ko heba e murtu e kanye minisma fedde burdabe imgad e wondube mudu gaccha nati menaka o gube murtu de wondube emela gonno so ndogi yaltude ko sede mbi walde wadali soldatien oni e be larme mali be fu ana ndaki le kangaji mudu en to menaka to gaccha nangi do emela nanguno fu joka secretaire general gaccha habala ag amzatal hokita joral e hala yo emela to nyibe sema wi walde wadi torraji ana godani du yimbe menaka hayfi gube de fuditinde walde minisma imini helicopter ngaji mudun ton fa anda ko woni ton kejaado kertindaado secretaire general nations uni yagini gere de fu e dow kuteji puntoji e leyi di golleji fewde e dabare kaldal fa dejere warta le mali o ndardi gede de fu lelna jande to menaka to
dum wono kambe lamu mali obe koliti wiide wakkati jono dum wembi be sanne honno kab o hono habo go wondi e wadirde wakkati jono le sa halidi meedi be koliti wiide sa jewi du hono dum wono ko walde adnar Allah do wondi e wadde fa jam e deedere warta e leedi ndi e be gondi e murtinde dum o be noddi ngadi noddango fewde gede de fu be mbi be furtinno ndewa dum wono no kongi mu en holitinde wiide tan hono kaldale kawral ko sinnono le noga e tete lewru meh 2014 holitinde wiide fa dum wono haboji di nyifale sa halidi ndi holitan wiide hono majjundu hal nomo do wonde nogay e nay lewru julie jabbinondu tiagal mududu le sappo e jene lewru fevrier ndu dum halanoma kanko do nono ministre communiude hakkunde français leedi ele goddo wadi noddango fewdu e gede de fo holiti wiide wakkati jono be dewa wiide fa kaborde lenne le saha leedi medde ndo be ngadi noddango fewdu dum wonono gube celide signinde fa hande kaldal e kawrangal tiagal ko gallure menakande warte juude gaccha ko yimbe le be holita wede handen be jalti ton fa be kewi be koliti wiide dum wonono armée mali gonnobe daakede e nokku goto be jalta jaha nangi tay hono to nokku futo emenela wonno tawade ana joodino wakkati jonodo be ngadi noddango fewde dum wonon lamu mali be mbi be ngarta dum wonono hono leyi nokku menaka o sabide dum warte juude gaccha be mbiddu gaccha wadi wakkati jonoso be kentindi mako mabbe leyi nokku menaka o kanko Bahima Mohamed Babio yo horejo ndedo majer kede ko Usman Diko facintinen do him.
Yes,
rewbe sukabe warbe halanana en sinuji fu ndardi laamu mali warta ko yaawi bo yifu le leruji noga e nay limenaka yimbe mali wonbe menaka tampi le wayde wodugo laamu mali hande yo ben yimbe kolliti ko hoji dum ben wala fu keddide le suudu fay goto heddaki tiagal mide ndarda wallobe aduna cela funtude yimbe menaka wana azawad menaka lata ko azawad fa abada menaka e le mali woni watu warino men galano e sago hore ame yo yimbe menaka ndardi gacha ben yo bibbe menaka be ngarabe noto men be itame e le juude sabe men tampube be nati menaka kenya hande bate gacha men kewti dimako amen hande monofu yesu mun ana seyni komen ndarda talami be mali taade fu mu o men pamata kana larme yalta le kam mudun nanga nokku ofu se larme mali yalta li le leruji chapet nay e jetti dun balde didi men ngara men jaltina dum e le kam mu kana larme nanga pale defu
sekreba don bay netti mi joju modo hello me bembalande gal min nodirta face facebook go
tamani
tagal ko be kawa dum wonon to menaka taw holli tam wedi du jibok wakati jono kam yimbele e menela be be joppiti nokko o jibok yi dum woddi gaaw ko yata kilo ngaji chapan e nay yimbele gombe tombe be cedi ki wido dum gonga jati kabe anda ko wodi su yimbele e menela be yi ton wakati jono holli tam wedde bi watto ton dedu bonandaji fu be ngada e fewde e yimbe be yimbe du koliti wide kanye belti kisane wakati jono ko bitti e dati mabbe ko ka noddango be ngadi fewde laamo be bi tinno arme mali o wartale nokko o fa hayba gombe tombe kanko risa ag muhammedo yo me dum won hono nokkuma no dirte din insa wajio kede ko usman diko faccintinen do hen
gonga ya dum latike amalla yiwi le ngendi jebak goni le commune jebak e horem jon do kaldam e modon do habatobe e menla fay goto wala le jebak mi anda ko sabi dum ko andum tan goto e horaje e menla risa ak mosa noddi kam e telephone andini kam du be joppi jebak wiide kam du ko wembi dum hande yo ndena gu yimbe jebak men tinno men gado no watte fu fa yimbe jebak do erenaade wiyata emela tor yimbe ana wawi latade no be lamorto ni welata yogabe ka mi martal kumpa e torra mabbe hewti
directement
kanko do non lamido UNESCO huminibe hono kulle fina tawale leedi meden di be ngadi noddango fewde dum won yimbe el oni gombe leedi meden di be bi ben tinno kay bo hono kulle fina tawa ngodde e nokko ode o wadi non noddango fewde dum won Fatou Ben Souda lamido hono cour penal international o do wi ben tinno ngada do hen horgol pama yella bonandaay di hono di ngadiri dum non li saha leedi meden di wakande jaddin kobbe gonno tonde ulita wedu wonon kenya to tumbuto kambe yimbe loja bebe koliti wide jama o wattinabe hakkille kenya be ngadi to majer mabbe le ndedo majer du debbo goto mo wonno li hewno dire Zainab Cissé kede ko halido hen
so be den jodi mi den jia ko andi kape ada naba mi nan kamin habata ko mi den jodi do tumbuto di mi nanda minan mi wona andi kape to yin mi nanda minan kamin mi yian yimbe be andi kape o e mo jodi tumbuktu bomako e segu e ben jodi to mi den jia mi den hekka andi kape e ben fija o ben jia nun nakufu so den edo o ben gara ben jia ton minan kami wala mi den jodi do min gala kala e mako min kala ta kala e andi kape mi anda salla minan kami wona andi kape to talla minan kami wana yimbe bewa sana minan kami wala engendi wa so mi ngala engendi on kala ne kam min anda salla minan kami to handicapé be wana go
du wonono banki mo noddirta bedem le leedi meedi indi holitiam wiide wakkati jono kanko laamido to o lontama lontudo mo wa noddire dum woni Amadou Sidibe laamino do e noddiraw nomo dum woni Ablaye Dafé ko be koliti wiide le her walde yimo ande holiti wiide saadi hono lomtiru gongol dum wadi do sariya jaati kanko do wonono horejo ministre kido le leedi meedi indi mo noddirta Mohamed Agamani holitiam wiide kanko warta latade horejo dum wonono conseil administration le nokko o to tumbutobe kuliti wiide wakkati jono dum won hono kambe doktorobe gombe tombe be bi hono nokkuji worino idum wembi be sande sabde cuudi dibe jabbiro hono nyawbe be woni ko wala to le balde jabbino de furdobe goddino to etidalaji kanko docteur Ibrahim Maiga o yo doktoro dum won to tumbututo kede ko Ousmane Diko faccintinen do hen
actuellement 15 sescom
joni a cuudi doktoro sescom ngaji di sappo je ngoni keddide e gollude won doktoraji kewde uddude boya wura yontende sescom dun suudi doktoro le mobel tawano ngel yimbe fa do ngoni ngel du darike yo gollabe maggal chawranno le commune ber e salam batte wayde deejere wadi so gollem maggal seli tafen bangal cellaltu yo bawdo ngoni ngala se wana dun gollobe ka ana almusadda mudum ana heewi fa sanne denna dun e tawede wayde deejere e wodude yimbe ana ka
donc la population a droit à la santé
holita wi wakkati joni o tidalaji anon godi dum woni hono walde humi non yimbe le fiobe ballon leedi meden di gede jeegom anon tonka fube kuliti wiide kambe be garta fiide ballon o fi wakkati joni holita wi sa wasi fiide dum fa dum yotti koydi tati ne a jippinti dum woni hono le gube gonde leedi ay dum wodi le seriyaji dum woni yimbe le komini be hono fiobe balloje leedi meden di sekirabe jeewen yalla hodo woni en lekkiri dujito dum wonbe koliti wiide to seguto hono gal musaddaji ko be ngatti e pese nyaw ciewde ko be biiru ya fa emilioji teme didi e joyi be koliti wiide laamu segu o dusa jeewi hono yimbe le pesa ban ja fa yimbe le million goto udnaaji teme nay be biidu hono ko dartete ko fu heba ma le yimbe le pesa be do wono sukabe be du mu heba mata duubi joyi fa yotto duubi sappo e nay to kuchala to be kuliti wiide dum wonon doctor en be goddi e kintinede to illa bete hande golleji faabe jeew yalla hono be cekkirto hono nyawuji pale le leydi ndi dum wonon le laamu kuchala o be kuliti wiide ko ni faana mabbe tan faabe kaba dum wonon nyawuji pale dum wonon le laamu kuchala o gol e kintingol gol hani wadde balde didi to kuchala to ngabe dum wonon pesi mali to tumbutobe koliti wiido hono yimbeele didon jogibe hono kaborde bombe sumbube nati li gellel pamaren gelbe noddata dongoy idun leyi laamu tumbuto wakati noga etati yamde wiama le hen don yimbeelbe be tawi tombe be ndari fa ciakkoba ciangal mudu de putti yite fewtude gorko modon anto gorko modon nabama le doctorore burem ina walinde wakati joni on tagal mudi garanti minirem faado mottidobe koliti wiide kawrital on wonde wadde taw faabe jeyalla hono yirwero wadirta do demal gawri ngabbe odo golle do non waldinde wala e jeyalla wonde noddirta do ONG catholique kanyu hokkindire juude do woni Africa Rings be bi kawrtangal e gal hani wadde balde tati do woni hono to mottito le hen do no sarwusi ko be kiminibe hono kibaru demal jehi le hen fa kewi sekirabdi wonono kabaru dum jogini on di ka fa hande kedde hedade do e ser yewterde ana wodi